Exclusive.
You know what it is when you hear that.
Yes! Flash them records, Captain Johnny C. Yes!
Mula!
You know how we do when we do what we do. Bad school is back!
Off!
You know how we do when we do what we do. Yes!
Another BSD production.
Uziwa kwenye choka unga niuze cha. Nidiringa na matira unga niuze cha. Holo speed wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha. Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Tidiringa na matira unga niuze cha. Holo speed wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha.
They tryna pull me down, still I don't give up. Ni wafuntika so wafunika rehab. Dine favorite rapper, wa favorite rapper. Wako, wako, funsako wanzako. Tani peza che muhudu ni chilinga mulo. Na my guys fachi kona tingo chama flow. Tima dealing a big things. Oro baka tondo pali bene big thing. Uni peza town center, nili muku. Tidilinga mabine na bene feel cool. Lebo muizi wani XYZ. Zina muma ziwa Captain Johnny C. Yes!
Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Nidilinga na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha. Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Tidilinga na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha.
Nalika ukanga azoti mumu nalide upala ukana kazembe mugenani. Ama heti abapete michila. Kwa dini sumpe kuwendo pakulida. Nalibo bradi mumongo nalipinchula. Kobla sine kinolu wanga na ivangula. This time wamala pamuli banzala. Tolo ma step back flow Musa bala. Hiji shimbi mugemu ni mpompa. Ine ni diabwa maketa vani opwa. Mapaparazzi valide uno nikopa. Tindine mubwonjo kwa sindina opompa.
Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Nidiringa na matira unga niuze cha. Holo speed wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha. Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Tidiringa na matira unga niuze cha. Holo speed wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha.
Palina ulibepo na data ulie bando. Pa Twitter ti voice yo dula njie hando. Tili bado pat kuda detie navo. Johnny Sia hooking up a hook full mbezo. Apa ili so ise tipiti sana intro. Kuflo mpera pakati tifiki zana inje. J Cash mula olo young haka inje. Gelo wako ni moyo pafuna haka nibe. Lisa wiso ukaona tifuno pona. Still sick pa biti mwe mfuno pola. Nkalibeno yamba vest dilipa mic check check. Dope kulu jema so not check check.
Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Nidiringa na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha. Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Tidiringa na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha.
Albumu inachoka wadiabwa no flop. Tikari tikwezeka wadiabwa no slop. Ngati ni kurali mweti suzi la mavenyo. Studio ndiye mukichi ni mabiti ndiye menu. Buse ni bafana ti defender ngali chana. Tiwa katangani pama siti shota pama bana. Tere mula flow ngati sanji mutipa. Vaimba paswagi tinge na motipa. Siti zaka sila boy chiku babe season. Yoti zonja mole kati kupase reason. Malaini yali fulu chivomo panga buku. Shodi sina pati kuba fakire ni ho.
Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Nidiringa na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha. Suziwa kwenye choka unga niuze cha. Tidiringa na matira unga niuze cha. Holo street wa maziwa unga niuze cha. Ati ndise tiriko unga niuze cha.
PST pati beat never. We told you pati cool, let's get it. Feel cool Johnny C. So Mula. Oh fuck.
We told you, homie. We told you. Let's go get him, son.
Flash them records, entertainment production.